Kibibi wenyewe is a no goes on,
no goes on. Hey,
ba huyu amebeba nka ametoka soko,
ametoka soko.
Hey, swag in wine tamkulia lojo. Lazima ata feel rap game hogo. Lazima ata jua mini ule waingo. Venye ndambo nyanka yengo ho. Hey, swag in wine. Lazima ata feel we. Lazima mtajua, mtajua. Hey, niko the bibi ya jirani.
Uharibu hadisi na samahani.
Hey, niko the bibi ya jirani.
I hope siku moja atanipa punani.
Hey, niko the bibi ya jirani.
Jali huyo boy akinipata ndani.
Hey, niko the bibi ya jirani.
Si utani niko serious jamani.
Kankoi sankoi sa.
Hakuna sijui za blah blah blah.
Kankoi sankoi sa.
Chuma ndani italalala. Mangware mawazo kibao. Masaibu juu ya rangi ya tao. Natoka kwenda kuna wa uso. Damn, crushina medunga tu leso. Rada safi, mina kuta. Girl ni msupa, hadi na matuta. Move dili make joni ya kujuta. Kuna ninja kwa hiyo ploti wikumuta. Misi jui mazenda fanya nini. Natekulenga but I stay chini. I want the very top position. That's why nina a very big confession.
Hey, niko the bibi ya jirani.
Uharibu hadisi na samahani.
Hey, niko the bibi ya jirani.
I hope siku moja atanipa punani.
Hey, niko the bibi ya jirani.
Jali huyo boy akinipata ndani.
Hey, niko the bibi ya jirani.
Si utani niko serious jamani.
Kankoi sankoi sa.
Hakuna sijui za blah blah blah.
Kankoi sankoi sa.
Chuma ndani italalala.
For a while make one keep notice. I hope ya ye waga meni notice. Nakaba donda mshoni mem no kid. Mem cheesy and many gives a cheesy.
Sija fiatu manze sija pagawa. Nataka jua sai sai kauneza gawa. Masim sim na masim za kahawa. I got the real thing yani rungu ya power.
Hey, niko the bibi ya jirani.
Uharibu hadisi na samahani.
Hey, niko the bibi ya jirani.
I hope siku moja atanipa punani.
Hey, niko the bibi ya jirani.
Jali huyo boy akinipata ndani.
Hey, niko the bibi ya jirani.
Si utani niko serious jamani.
Kankoi sankoi sa.
Hakuna sijui za blah blah blah.
Kankoi sankoi sa.
Chuma ndani italalala.